President Museveni ategeezezza nti agenda kuzimba eddwaliro Entebbe mwagenda ng'okujjanjabira abaazirwanako okusinga okubatwalanga mu malwaliro g'obwannannyini gavumenti gy'esaasaanyiza ssente mpitirivu. Museveni agambye nti abaazirwanako abasinga babadde nga bajjanjabibwa mu malwaliro ng'ennakasero naye nga ssente basaasaanyizaayo nnyingi okujjanjaba abantu bano nga kwe kusalawo okuzimba ga gavumenti okusobola okukendeeza ku ssente ezigenda. Bino yabyogeredde ku mukolo gw'okujjukira olunaku lw'abazira ogwabadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe nga lwakuziddwa mu ngeri eri sayantifiki olw'obulwadde bwa Ebola obwabalukawo.
Hospital in Entebbe, it is true, PPS, it is true that I, because I support when the veterans are sick, I treat them. But I treat them in Nakasero, government, private hospital. It was too much money. So I said, why don't we use Entebbe Hospital to treat these veterans? But it seems I have not followed it up. Should we follow it up and we stop squandering money in private hospitals?